Asante. Mr. Kali bado mintaka mwaju. Mr. Kikani kuonekana na babuani. Na ungua kila wak na mua. Romi na chukoza nema in shop na chakuana. Siki tamo niliachwa na miss. Na shukuru mwala nilibaki na miss. Yani kipaji nilibaki na miss. Ana boga nikironga na nabamba kinoni.
Nyesha kono juu ya hair kona feel pleasure leo ni kukesha kuna mezesha naambia bartender tuko na agent maze form si form junisha toka na trend nino bound na kijana mfukoni sina sense maboi na washanza kushikisha kwa bench washaanza kushikisha magua kwenye bench cheki wenye zishamrarukia anataki zombi do na kuhanya pia kitu ya muhimu nafaa kujua dia ni kushika them tight na kuvuta bia hao makarao wameanza madharau wanadhani si ni wao na vitisho kibao.
Let me take you, ukitaka jiwa, let me tell you, sorry for this, for that, I thought this, sorry mingi si die, you wanna wezi not, my guest when you kuja, wanga kama pest, checking me ni quok, si wezi ni address, I'm the best, true that, na badona piga chest, bila best, how can you mess, anza kupest, do I come back, and answer